as Jet Records.
You know, Sky Wee! Cali, 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 Cali. Do not pop pop champagne. Do not move them, they wait. Do not kill them, do not kill them. Do not take up their banks. Bando na kaza siyachi, you know. Swaga ni safi na jona kwa kio. Mziki kipaji shilingi, you know. Klapu, klapu ni kiwa kwa show. Pesa ni tamu sukari. Tafatwa na baby chumbani. Kwa swaga na shiko sukani. Abilia wafoka jamani, yeah. Badilisha, badilisha, badilisha utupaki, yeah. Speedy mia, speedy mia, speedy mia ni wabambi, yeah. Sorry my mama, sorry my baby. Sorry my mama, acha niende. Mziki kipaji, nipe nisepe, mziki ni kazi, acha ni bebe. Wanasema mziki mzuri ni da, midundo kada, kapewa sila. Tunazidi kuzima, kuwashi zota, wasilete bala kutusema sky. Mana nilesi na kili za uwi, yeah.
Pambana, pambana,
hakuna matata.
Pambana, pambana,
haso, haso.
Pambana, pambana,
skin, skin.
Pambana, pambana.
I belong in the game, nafanya rap game, web be show, sucker fame, 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 no money, no peace, chicks, no keys, na hustle, kando mi basho, hakuna lunch, kuna dinner, bila kukuja jasho, I'm a gangster nigga, my dream is bigger, toka tax, toka ice, need your ride, kwenye bima nigga, put my swag on, na switch killer zone, nina mic, tunko non, na waficha, hawa nioni, goodbye, shida good time, kila mida, so kijifanya unijui,
barika. Pambana,
hakuna matata.
Pambana, pambana,
haso, haso.
Pambana, pambana,
skin, skin.
Pambana, pambana,
panga, panga, kama takwenja na panga. Mipango yako nige, pambana. Pambana pesa, napenda pesa. Dele nina, pambana. Pambana, pambana, pambana kijana. Pambana, pambana, hatawa kibana,
hatawa kibana.
Bingi sifaza, baba mtoto, kuitwa baba ni changamoto. Bongo nyoso, pambana pambana wachanche cheto. Teacher, tichi watoto, usiwachape kazi ya wito. Inachekesha, kujichekesha, ya uzeu kaleta majuto. Majuto, majuto, uzeu kaleta majuto.